Baba ngiyabongulalela imthandazo yomama. Baba khalo ma, bekhali matokotwe. Baba ngiyabongulalela imthandazo yobaba bethu. Baba khalo baba, bekhali matokotwe. Ngiyawazi amandla omthandazo ophume etokotweni na. Wangenze nami ngabe ndoda emadodeni na. Ngibona nginjena, ngiyawazi amandla omthandazo ophume etokotweni na. Siwangenze nami ngabe ndoda emadodeni na. Ngibona nginjena. Baba ngiyawubonga umusa wakho, nalo thando ngipha lona njalo. Baba ngingasuka emehlweni akho, elungelu sumvikele njalo. Bantu bayayibuza, 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 bazwayithanda ingungulusa, ngungulusa, ngungulusa. Ngiyababonga bekhuluma, ngoba enhlizweni yami akekho kwalunguza. Baba wangibusisa ngekhaya, into esele babuganwa. Thungeke kuthuthuke ngakuzwa, wathi ngikhethe ingqondo hhayi umzimba. Lazobu mnyama ngezo ngyekisa, dyali bayekisa mayekisa. Othi Nkosi kubusise, ngyazi uSathane usenqotshiwe. Baba ngiyabonga ukulalela imthandazo yomama. Baba khalo ma, bekhali matokotwe. Baba ngiyabonga ukulalela imthandazo yobaba bethu. Baba khalo baba, bekhali matokotwe. Ngiyawazi amandla omthandazo ophume etokotweni na. Siwangenze nami ngabe ndoda emadodeni na. Ngibona nginjena, ngiyawazi amandla omthandazo ophume etokotweni na. Siwangenze nami ngabe ndoda emadodeni na. Ngibona nginjena. Kunamakhosi kula madodo, holi bakusasa kula madodo. Kunamakhosana kula madodo, namakhosazana kula madodo. Namaqhawe akhuthele kula madodo, naweka amavila kula madodo. Fikela indaba epheza kula madodo. Ngenhlale ngingafiki lapho babafuna ngifike khona. Ngoba ngigibele isitimela, ngigibele isitimela samabondo. Hambo lwami ngebalivimbe ngiyoze ngifike lapho babafuna ngifike khona. Ngigibele isitimela, ngigibele isitimela samabondo. Baba ngiyabonga ukulalela imthandazo yomama. Baba khalo bekhali matokotwe. Baba ngiyabonga ukulalela imthandazo yobaba bethu. Baba khalo baba, bekhali matokotwe. Ngiyawazi amandla omthandazo ophume etokotweni na. Siwangenze nami ngabe ndoda emadodeni na. Ngibona nginjena, wazi amandla omthandazo ophume etokotweni.